Yeah, what up? It's your boy Cali Graf Jones, aka Papa Jones, and I'm rocking with my boy Young Killer on this one. Let's go. A KETG collaboration, ladies and gentlemen.
Yeah, mambo vipi wadime bidi ni come slow. Apo vipi dadu shachi zina sample. Bado mziki na piga jizi na town flows. Na kakaza bigi ojige, you niggas don't know. Mimwalimu zawa toto walam. Na ma MCs wate wako soko waram. Kimbia mbio usipo minda chomo wa gam. Jumsodoki ni young killer, mini boko waram. Nambona nyamini rumas na nina roo. Ya chuma bonga mbaya leo kesho ya mgongo dotani kuna tuna. Skuma mziki mbaka tizini shafuma ji. Paskama vitu spanishi nura au sumali. Na tuna lead top chef on the jam.
Say what?
Thank God for blessing the man. So, ebu tulia, I perform ni tight. So better put them hands up when I'm on this mic. Papa Jones.
I feel the shine high. Ah, every time we are singing. I feel the shine up. Ah, you know how we do. I feel the shine high. Ah, every time we are singing.
Kwenu imepenya, msifate mimi, fata sheria jinsi nasema hapa Cali Graf Jones, hapa msodoki is crazy. Umle unakwenda nao mtu mzima ila naitwa baby. Maybe, umbo sindano, mwili ujakuwa ila pesa nongea, zede mzaramo, woto najua msimamo ya Mungu. Yule anemtaka ndo anamchukua, nilikuwa mtoto michano ndolo nfanya nkakua. Sasa miaka 55 uhuri nani mbiri nshereke, japo baba yangu mrinzi kwenye nyumba pereje. Kweli ndo huo mzee ukikatani uzushi wa kugombania nguo, huku mezaliwa uchu. Najua lipotoka bali na kwenda na sijachoka na nyosha nilo wakuta sona upya washadodoka. Wanajuta sasa wanasota upya hawa kustuka. Alikuwa nyufa sasa ukuta umenguka mziku umekufa.
I feel the shine high. Ah, every time we are singing. I feel the shine high. Ah, you know how we do. I feel the shine high. Ah, every time we are singing. I feel the shine high. Ah,
from the 254, see me, I'm like a drug dealer, na si chochi. Bandam piga mkorofi, in case a drug kuda utiko labo na young killer, I'm so low.
Nisha kosea sana, ila kujifunza ndo sikomi. Loni merudi kupari with Cali Graf, my homie. Yeah, UG Kampala kote na penya, waki celebrate kwa rapper tizim faka
Kenya. I'm coming through where the heat is about to get hot. Never been a loser, so I'm about to take it to the top. Feel free to say what you want, little fella. Apa sine kazi tu, tukisaka iyo hella.
Young killer bu change your from Mr. Ndo maneno zushi na yoyasikia na Paul Peter. Ila na go kisha na wacha kishanga kwenye matao. Kiona weekend moja na show kisa.
I got a shot high.